Mi namba sela media. Namjua
Sniper D.
Mungu atabariki nitasali. Mungu atabariki nitasali. Mungu atabariki nitasali. Mamba mimi niko kama tai, natua kwa kishindo vifalanga hamkai. Sile noti noti, lazima tushike, hata kama apatoshi, lazima tupite, oya we.
Nilikuwa timbu, nimetoka kimabe kwa kishin. Nimekuja nimewaka, mimi nimekuja na vitish. Mtoto wa watu nimetulia, usinibebeshe majaribu. Usisubutu kulidandia, utanipandisha mavaibu. Nimetoka mbali uko utumani, mimi niseme,
mimi niseme.
Sitaki utani, kwani wewe nani tena unikome,
tena unikome.
Nimekuja nimewaka, nimekuja na vibeka. Yula najirengesha kama papa, mimi nitameza. Sijatoa kafala, mimi nimebariki,
nimebariki.
Nakichafua mtaani na mimi na waimbi,
na waimbi.
Nilipotoka ni mbali mazogo niliumi,
niliumi.
Nakichafua mtaani na mimi na waimbi,
na waimbi.
Usibishane nao, Marcelo, usibishane nao.
Chaupunza.
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 Ni maneno, 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 maneno. Zingatia mizemo, 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 mizemo. Oya we, punguzeni maneno, 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 maneno. Zingatia mizemo, 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 mizemo. Sija ukanitukana bure. Wanaume yaongei sana, mtoto wa kiume ya wabwanyi. Mtoto wa kiume simba, fundicho kuwinda. Tunafanya vitendo. Oya usipate denja, ni hatari noma. Funga mdomo, acha kulalamika, acha kunengeneka. Weka akiba ya maneno, master nataka shisha. Nataka kutuliza kichwa, oya zingatia misemo. Kaa kimya, sitaki ushenzi, sitaki ufala. Mwenzako sipendi, sitaki masiala. Ukitisha natisha, niko fiti na samba latisha. Na mimi sishikiki ndo kwanza natisha. Kila kona, kila mtaa, mamba mini metimba, sebuse da. Oya, nengeneka na kwamsha majeshi, mitoto ilo data. Nimekuja na midogi, na wasakisia mata. Mishike uyo, kamata, chukua. Kila kona, kila nyanja, na janja, mbuga na wasaka.
Sijatoa kafala, mimi nimebariki,
nimebariki.
Nakichafua mtaani na mimi na waimbi,
na waimbi.
Nilipotoka ni mbali, mazogo niliumi,
niliumi.
Nakichafua mtaani na mimi na waimbi,
na waimbi.
Usibishane nao, Marcelo, usibishane nao.
Chaupunza.
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 Ukibishana na mimi, tambulia patuku. Onge umefata nini, we minyama suku suku. Ukibishana na mimi, tambulia patuku. Onge umefata nini, we minyama suku suku.
Ukibishana na mimi, tambulia patuku. Onge umefata nini, we minyama suku suku.
Ingoma ka supplier, mi number supplier.com.